You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.
Ke dumedisa ba America fela ba radio pulpit le bitso le matla le pholosa la morena Jesu Kriste le dumedisa ke morutima singi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo bukeng ya Romans chapter 8 verse 26 fale. Re tla bala le 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Yona re fumane ba le hakantse le Romans chapter 8. Hape le wona moya o re tlatsa mefokolong ya rona. Gobane ga re tsebe seo re tshwanetseng go se kopa ka tshwanelo. Empa mowa wa ona o re rapelela ka mefehelo e kekeng ya bolelwa. 2 Corinthians 6 verse 1 e re yona, jale ka gobane re le ba sebedisanang le Modimo, re a le kgothatsa gore le seke la ba ba nketseng mohau wa Modimo le fela. Morena a tlhonofatsa palo ya lefoko la hae. In the name of Jesus. Amen. Mamedi a ratehang, ke rata re lebelela kgang ke e. Kgang ya go thusa, taba ya go thusa. Ke moya o halang ha re rapela. Go ya ka mo re badileng ka teng mo lengwalong lena la Romans chapter 6 fale, mo chapter 8 verse 26 fale. Lefoko la Modimo le re bontsha mo Paulus o re ruta gore Modimo moya o halalalang wa re thusa ha re rapela. E re sebetsa mmogo le Modimo. Ke rata gore ke bolele ka setlholo se se reng a partner to help you when you don't know how to pray. Modimo moya o halalang o partnera le wena, o dira mmogo le wena, o etsa that cooperation le wena gore ha o rapela o tletle o kgona gore o rapele go ya ka mo thatong ya Modimo. Gantsi ga re na le maemo mo bophelong a re kopanang le ona, re iphumana e le gore ga re kgone go rapela, ga re itse re rapele le reng. Ga motho a kula gagolo a le sepetleng mona, gore ga dintho tsa rona di tlhakatlhakane, re sa itse gore ga re itse gore re tshwanetse re rapele mafoko a mafe, re rapele re reng. Ga di-finances tsa rona di sa tsamaye ka mokgwa o tshwanetseng, ga dintho le lapeng lenyalong di sa tsamaye ka tsela e tshwanetseng, ga re na le mathata, re na le matshwenyego, re na le di-dilemmas, dintho tse re kopanang le tsona mo bophelong, re sa itse re bue re reng mo teng. Ga re rapela nako nngwe re na le pelaelo ya gore ntho e re rapelelang e keke ya phetagala. Lefoko la Modimo mo re le re tlhalosetsa, Paulus o tlhalosa mafoko a gore the Holy Spirit o kena gare ga dipakeng, o kena situationeng, o kena maemong a rona. Ka gobane re sa itse re tsielegile, re sa itse re rapele re reng. Ke gopola Petrus ga na le sekepeng, o ne a kope morana Jesu gore a tsamaye mo godimo ga metsi. Morana Jesu a mo letlelela, ga tsa tsamaya mo godimo ga metsi a bona the waves, ga a bona the waves lefoko la Modimo le re a tshoga. Go na le dintho tse dingwe tse tshosang bophelong tse e leng gore di ka etsa gore o palelele ke go sebeletsa Modimo, o palelele ke go rapela, o tlhoke mafoko a go rapela. Yaanong Paulus-e mo wa re bontsha mo re balang mo teng mo gore the Spirit help us ga re tsene mo maemong a tshwanang le ao. Kgang e tshwana le kgang ya motho a wetseng ka mo gare ga petse ke etsa sekao. Ga o le ka gare ga mosimo wa motelele fela, a mining shaft, o sa kgone go tswa mo teng, goba ga o le ka gara dikoloto o sa itse gore o ka tswa jang mo gara dikoloto, ga o le ka gara malwetse a sa alafeng a e leng gore o buiwa di-doctor di tlerile di buile gore o ka se tlhoge go kgonagala. Bjana ka mosadi o le re balang ka ena ko Mark chapter 5 gore ba mmoleletse gore bolwetse bo tshwereng o tsamaile a feditse ditšhelete tsa gae mo bathong mo gotlhe. Lefoko la Modimo le tlhalosa le re ga a fitlha a ya go Jesu a ipolelela ka tumelo gore ga a ka ya go Jesu a ka kgona a ame moja wa kobo ya Jesu ra tla kgona gore a fole. Lentswe la Modimo le re ga a fitlha ko teng a situation maemo a gae a ne a paletse
di thapelo tso tsotlhetsa di entseng baruti ba baneng ba le temo sena go ge sena tsena go sona ba lentse la modimo le tlhalosa le re a ipolella ka thumelo go rotla ya go Jesu mme a fumane thuso go morana Jesu lentse la modimo le tlhalosa le re power matla a tswa go Jesu a kena go yena nga bona so re bolella mo ka the supernatural power ya modimo e re thusang ha re tlhakana le maemo or the word helped means we are supposed to be connected to him re tshwanetse re connecte mo le moya o halalelang more badile mote le fukela modimo mo 2 Corinthians chapter 6 fallo le re the spirit team with us as he collaborate with us moya o halalelang the word infirmities makua the weaknesses in our life mo maphelong a rona le re bontsha mote mo hore re tlhoka connection go connectiwa le moya o halalelang gore the sicknesses malwetse abe broken our bodies our minds our emotions tse di utlweng botlhoko tse di etsang gore re palelele ke go rapela re tlhoke mantse a re ka bolelang le modimo ka ona gore re reng o tshwanetse o kope moya o halalelang gore modimo moya o halalelang a o thuse ke rata go rapela le wena motswale a rategang mo letsatsing lena la kajeno Lord, we need your help. We are frequently at a loss for the words and we don't seem to know what to say when we pray. Since you sent the Holy Spirit to help us, Mudimwaka, we are asking the Spirit of God to fall into our situations with us, to join us as our partner, to collaborate with us in prayer, to become a part of our team, and to get us out of this mess we are in, and put us on a right, stable path. We are obviously never going to get there without the special assistance. So today, we are asking help, God the Holy Spirit. We ask this in the mighty name of Jesus. We receive it, we believe it, we take it, we have it in Jesus' name. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.